janji yani hii dunia itaniwa nishike ni bebe kuni siri naijua usiniache njiani hii dunia itaniwa nishike ni bebe kuni siri naijua swali siri gani hiyo nisioijua nieleze nijue swali siri gani hiyo nisioijua nielimishe nijue
Siri siri naijua Nampenda
Nampenda nani
Nampenda sana
Basi niambie
Ilianza nikiwa kazini Nilipomjua Huyu rafiki
Rafiki rafiki mgani huyo Nisiomjua Ndugu zako Chemeji wako wote na wajua
Andi unamjua
Nisifie nijue
Anasipa tena sana Na sio za kipeta Sio manyumba Wala magari Yuaishi juu Rafiki wa kweli Usiniache njiani Hidu nietaniwa
Nishike ni bebe Kuni siri naijua
Usiniache njiani Hidu nietaniwa
Nishike ni bebe Kuni siri naijua
Nasema rafiki wako mkarimu Sio mchoyo huyo Ama kama wale wengine Leo anakusifia Kesho anakusema Tabia gani hizo Mimi sipendi Sio mchoyo mchoyo huyo Akipenda mependa Huyo huyo Na mheshimu sana No habadiliki No halinganishwi No hana makosa Na mheshimu sana No habadiliki No halinganishwi No hana makosa Na mheshimu sana
Kweli nimejua Sasa ninataka Nitambulishe Nimjue
Usiniache njiani Hii dunia itaniwa
Nishike ni bebe Kuni siri naijua
Usiniache njiani Hii dunia itaniwa
Nishike ni bebe Kuni siri naijua
Hey, si mwingine ni Yesu Si mwingine ni ye Alinipenda Nikampenda
Samani nilidhani ni utani Wako wengi matapeli Marafiki wabaya Wasiomjua Mungu Leo nakupa maisha yangu Yesu nipoke Leo nakupa maisha yangu Yesu nipoke
Nitapenda sita moja Nitamweka moyoni Lele ya Nitapenda sita moja Nitamweka moyoni Lele ya Usiniache njiani Hidu nietaniwa
Nishike ni bebe Kuni siri naijua
Usiniache njiani Hidu nietaniwa
Nishike ni bebe Kuni siri naijua
Magic on the beat Watch